kama onon daraniibe hakkeji bibbe adamaabe dum woni ko lawol lamgol enan wawi nafude dow renugol
setulanu protestant serma
gol lawol lamu rena min der filla golleji amin kam fu e renude laabi lamu jeetati gonko laati nder goddi majji miden godi nafaka amma ba ko non da miden godi cadale famude datol sappo e joyabol e jeegabol e nogay e goabol yaade nogay e nayabol nanda namin hano dum woni dum soji toro caggalni gam der datol nayabol yaade sappo e jeetatabol miden godi nafakaaji tawaadi nder mun amma datol sappo e jeegabol dum wi'i jingano hakkeji bibbe adamaabe deni dowtanaaki laabi ndima ko leedi ndi o yarte to procureur mo leedi komin jinno du nder mun woni suudu kiita ndun tan hoja laabi e jukkude ngol laawol laamu ministre kawjiido filla kiita leedi on e hoore mun jeyngol gam ko dum hanuno woni jukkungoji din fuu juuji ittane kawjiido filla kiita majjum
juge de liberté fondamentale
ngol laawol laamu dum on saberon ko ngol waawi waddude
les conséquences que nous voyons sur
cadale de ngol laawol laamu waddata woni no woodi laabi goddi di lamdi wala nder mun denne hano laawol laamu ngol no tawa noni amma procureur leedi on no waawi nangude min wakkati hen fuu sabu idum hanuno wiide ndeni fi sogeji non komin golliri e ko laawol laamu ngol haɗi nane filla ɓiɗɗam bonɗa ko e rafa non no woodi komin paaminaka leemun ko suulimin
ki risque de nous inquiéter
nima ngol laawol nafoto leydi honno Niger ni
les avantages le Niger est en train
arande fuu Niger wonana no gollira yeru no leyɗe adunaaru ngoni no gollira dow fi hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe hunde noon komin jettata e mun wakkati fuu laabi laamu ɗi min jiɗi ɗum ƴewtinoɗim min mbawta wadde komin jiɗi fey ko nder leydi amin noon ka non wakkati fuu ndenin ɓe jiyimin nder tele miltana komin jatana yennoyde tawidu min gonana e yettude hunde fuu ko leydi ndin wonno waɗa fuudu dow filla laabi hakkeji ɗin ɓuri
question de liberté fondamentale
Studio Manangu Ayaru Lady Ni